ya mimi amani ndio nguzo bora. Life ni hard bani nishawasha mwana niko for others. Haki ndio kitu mimi nawaza. Machafuko ni kisiki kigumu kisioweza kutatulika. Kila siku media zinaripoti inasikitisha huku na kule kila wakati. Watu wanahama kisa vita. Mimi najuta nafsi inanisuta. Nanusa pande nchi bado nafsi za vilio vya watoto kina mama pia they cry a lot. Truth kitu changu ndio mchango say about njaa. Sitopinga ni janga magonjwa maradhi hapa na pale. Kisa vita tu. Gonjwa tushaulea kelele mbiu tupige. Si uchu wa madaraka vi. Chuki ukabila ndio chachu ya vita. You can make a good environment with diplomacy. Sit down sign. Comment better comment yes. Upendo amani, umetuweka. Where yeah, you can do. Sudan, Somalia, Congo, Chad. Mashariki mbali, kote ni hali ni tete. But you can adisha. Wote tufunge tusali. Kucha saa, yuya wetu ndugu. Wanaoteteka, picha mwisha ipata. Pagu pagiza, tutafika. Chanya, haters kwangu. Zidini kuni follow me. Mwanya nisha upata. Sidi ni wapi, kuna mifunuko ya hapa na pale. Pini nipe ni wachome. Kiko cha amani wa kibute. R.I.P. kwa wote fighters wa freedom. Peace, haki pia. Together tuko camp. This is what we want now. On the world. Let us become one too. In how we are my only time. Time has to good have to love. Sivo vizuni yes now try. You are don't go to evil to now. That's right. Better try yes.